Hello, Mukwano. Yenze KB Wine. Yeah, the election crew soldier.
Wanalia, usiku na mchana, wanataka wewe rudi nyumbani, tukae pamoja. Yeah, mama yangu anakupenda, baba yangu anakupenda, rafiki anakupenda, rudi nyumbani, tukae pamoja. Wana siti, beki nje kwa kalanyo, hau tena yo wanale, kubanga nje kumakiranyo, hau tena lumo wakwe, kubanga nje kwa kalanyo. Wana siti, beki nje kwa kalanyo.
Big ups, Rubs the songwriter. Let's do it forever.